ddala ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB olunaku olwaleero lwe kigenda okufulumya ebyava mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde ogwa 2025. Abayizi 16,642 be baatula ebibuuzo nga ku bano kwaliko abalenzi 93,363 ate abawala 77,772 nga bano bakola baakolera ebibuuzo bino mu bifo 2,844. Ebibuuzo bino bigenda kufulumizibwa mu makago bwa Pulezidenti Nakasero ng'era Minisita w'ebyenjigiriza James Kataha Museveni yasuubirwa okukulemberamu omukolo guno ogw'ebibuuzo. Omwogezi wa UNEB Jennifer Kawule Musamba asabye abakulira amasomero nga bakyalina ssente ze babanjibwa okusasula obunnambiro ensimbi zino ng'era abanaabeera batakikoze tebagenda kufuna bibuuzo.
Gano kujukiza banyafe ba head teachers hizo centers okulabanga basasula abanayo ebanja basasule amabanja ago baleme okutataganyizwa ate mu kiseera ekyo okufuna ebigezo by'abaana baabwe kubanga singa wanaabirirawo nayo invoicing eri outstanding nga tanaa kugisasula ekitonde kigenda kuweereza engalo zaffe z'abayizi bose twagala obakubiriza bannaffe mugende ku mitimbagano gyammwe ku poto mukibireko mulabe oba waliwo sente zaa zibakubanja osobole osasula ebintu ebinnabakola ki tebinnaba kufulumizibwa.
Eddakiika tuwuliriza ziweze mukaaga zikongose ku ssaawa emu ey'enkya ya leero owulira ag'obudde buno.